Obwakabaka bwa Buganda bugambye nti wakwongera okukolagana n'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA olw'ebintu eby'enkizo Obwakabaka bye bulina mu kibuga Kampala. Omumyuka asooka wa Katikkiro Oweekitiibwa Professor Haji Twaha Kaawaase Kigongo agambye nti enkolagana y'Obwakabaka ne KCCA yakwongera okugundiira olw'okukolera awamu okuggyayo bulungi ekitiibwa ky'ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka. Bino Oweekitiibwa Kaawaase abyogeredde ku mukolo ogw'okusiibulula abaana Adamu ogubadde ku KCCA ku kitebe kyayo ku City Hall mu Kampala, era nga Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago weyebaliza Allah olw'ebyo byamutuusizzaako mu myaka 15 nga yakulembera ekibuga Kampala.
Katonda atugamba bw'osiibulula abasiraamu naawe ofunamu empeera, n'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala empeera zonna eziri mu kusiibulula abasiraamu zigendeere ekitongole KCCA ate n'abakikolamu. Era Katonda atugamba bw'omwebaza ate akwongera, ate bw'otamwebaza abeera muki? Munyiivu nnyo. Tusaba okwebaza kuno Katonda akwongere ebyengera Lodi Meya. Ng'obwakabaka wa Buganda wansi w'obukulembeze bwa Lodi Meya Erias Lukwago jjajja wa Buganda wa Wankima, tulibadde n'enkolagana ey'omugundu eyannamaddala
era kukwebaza nnyo. Professor Kaawaase yeebazizza omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago olw'obuweereza bw'obaddemu obwerufu n'atuuka okusiibula bannakampala nga taliiko bbala. Ye Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago yeebazizza bannakampala olw'okumwesiga emyaka 15 era agenze mu matifu nti omukululo gwaleese gugenda kuzimbirwako ekibuga kino, neyeebaza Allah amuwadde omukisa ogw'okuweereza.
Njagala okubasaba tulwanirire omugabo gwaffe omunene mu kibuga kino n'eggwanga lino, okuwanirira ettaka lyaffe. Eyo mbasi gikulembera ng'ettaka ligenda mbasi tiyeekuya kunya kunya liizi ng'eweddeko bagishanga wano ne tukola kikati pulaani yayise masijidi egenda kuzimbibwa. Njagala okubasaba abasigadde mugende mu maaso.